GSM mbele, Yanga mbele mbele.
Fatuozi
Yanga,
hatuna matatizo
Yanga,
Yanga hatuna baya
Yanga,
yani tumenyoka. Tulizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo. Mungu katupa Yanga inayotufaa. Makolo na jua inawachoma, mukaroge tanga baga moyo. Mungu kapanga yeye amuwezi kukataa. Twaikumbatia amtufanyi chochote. Tena Yanga yetu twaichumu, hamsemi chochote. Twaipenda pi, hamtufanyi chochote. Sisi ni Yanga, twatamba tumuogopi yoyote. Wananchi mbele, Yanga mbele mbele.
Wananchi mbele, Yanga mbele mbele.
Acha tusonge mbele, daima mbele mbele.
Acha tusonge mbele.
Vinara
Yanga,
tena tunangara
Yanga,
muulize Manara
Yanga,
sindo tunatawala. Raundi hii atuache nafasi, kasha sema alafati. Alikamweka turusu tuvimbe, hata kama wataki. Tulizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo. Mungu katupa Yanga inayotufaa. Makolo na jua inawachoma, mukaroge tanga baga moyo. Mungu kapanga yeye amuwezi kukataa. Twaikumbatia hamtufanyi chochote. Tena Yanga yetu twaichumu, hamsemi chochote. Twaipenda pia hamtufanyi chochote. Sisi ni Yanga, twatamba tumuogopi yoyote. Wananchi mbele, Yanga mbele mbele.
Wananchi mbele, Yanga mbele mbele.
Acha tusonge mbele, daima mbele mbele.
Acha tusonge mbele, daima mbele mbele. Na waleta mabingwa wetu muwaone. Namleta GSM bosi mumuone.